Ay, Atrizo Kida Da
K4
Tikwatira koma mochera, tikwatira koma mochera, tikwatira koma mochera, tikwatira koma mochera, chinyamata chikukoma ichi, tikwatira koma mochera, tipake life muketwa sir. Tikwatira koma mochera, lelo ndi like a jive, I'm feeling good vibes, kupaka life, kusari kusaka wife. Quero survive, delibe cash, eu culi na casa mexe. Dresse, uma ziwa banja, pupele casa mas stresse. Tigua tila com a moche, engare take green. Tinjoye kaya quero andi mas le queen. 24 hours e puxa pi, cupo shangui. Kusaka zambi, engare com a puto. Casa com a tila andi sasa one ma puto. Ai, ife, so com a tila nje. Ai, disipa china jean, a china hand can. Sama gang gang. Ngati una kwa tila machangu fana lelo umba pempeng. Tikwa tila koma mochera, tikwa tila koma mochera, tikwa tila koma mochera, tikwa tila koma mochera, chinyamata chikukoma ichi. Tikwa tila koma mochera, tipake life mugetwa sir.
I can't get married, kosi sina kule. Akasi alelo, atu look at mahule. Danja silo kweka, panga ndikuuzi. Ama funa mesh, ama funa cash. Ukazuka mamawa, ama lemba list. Ukalakwa ndi mambama, malo mama kiss. Njido gila weka dimu kawane salale. Iwe kuma gobo, niya zingo kala eh. Wina nkozekele, kulisa zafutike. Dima gila gobo kutimpeze ya session. Neno ndi kwa tire. Dimu yes a chance. Zimina wadili fasting. Adi ntiku tawa. Eya tikwa tila koma mwina mawa. Banja ine ai koma bawa. Banja ine ai koma bawa.
Koma bawa. Tikwa tila koma mochera. Tikwa tila koma mochera. Tikwa tila koma mochera. Tikwa tila koma mochera. Chinyamata chikukoma ichi. Tikwa tila koma mochera. Tipake life muketwa sir. Tikwa tila koma mochera. 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 Chinyamata chikukoma ichi. Tikwa tila koma mochera. Tipake life muketwa sir. Tikwa tila koma mochera.
Tikwa tila koma mochera.
Tikwa tila koma mochera.